Magnina.
Nakwesiganyo ne kuwo mutima obero mu on this planet wandaga buchayi
no mutima gwangi nole kamusayi
go asibake chikali munda noteka yeyo basikali katisichalo ya daka gati nsiba wange nga tude kumulyango nga ndozo mulunjo lulango eyande kolwe bigambo
first priority omutima gwange wanfura x wampa sweet pepisi wabulamu gwange bulwadde covid first priority omutima gwange wanfura x wampa sweet pepisi wabulamu gwange bulwadde covid onansonyi wango kukabira wandeka muloko wandeka o mama ningo mutongo nakwesiga nnyo byone byange ngambira bamugwe mazima twaline sanyu nga tuteridde nondekawo bwotyo first priority omutima gwange wanfura x wampa sweet pepisi wabulamu gwange bulwadde covid first priority omutima gwange wanfura x wampa sweet pepisi wabulamu gwange bulwadde covid laba nze sikyebaka siba nkulowooza nsula mu biroto siba mu bifaananyi imagine singa sibukyayi nandibadde ne sente nga tulya ne kuyente nakwesiga nnyo ne kuwa omutima obeera omu on this planet wandaga bukyayi
n'omutima gwange noleka musayi
first priority omutima gwange wanfura x wampa sweet pepisi wabulamu gwange bulwadde covid first priority omutima gwange wanfura x wampa sweet pepisi wabulamu gwange bulwadde covid go asibake chikali munda noteka yeyo basikali
kakujalo ya jaka gati kukua wange na kukumuliango.